kwa Biblia. Nashika na masafu na mbingu dunia. Funika kibakuli ifunua moyo wa fura. Sura za mafedhuli nyeusifi zimewafura. Wasome kwa Zaburi wa Galatia, hawashindi kudura. Ili penzi tanuli wakivamia litawavulula. Hani kuna nazi mini kamuetui, tule walimbazi
yetu mapocho pocho.
Kisha tuanze kazi usiku kwa asubuhi. Walitumwa geradhi
mambo ya soko so.
Penzi sarafu ina pande mbili,
shilingi ya mara mara,
mwenge wewe bichwa mie.
Shilingi ya mara,
kidore juu tualingishie.
Shilingi ya mara mara,
doli doli Samuela.
Shilingi ya mara.
Why you dem a sign, nobody dem. Yeah, you there, nobody there. Take over my whole space. Rock my white shirt. Oh, dance, yeah, shaka. Anything for you, I shaka. Sometimes the body might be too lazy, but when you call me, I go visit. I'm a thought to be watcher. Shaking watcher. Sometimes the pocket may be too low, but when you call me, I go still show.
My love for you, you go pay me a gun. Cause I love you, and I want to give you all my love. If we argue, shall you tell me long? Tell me long.
Benzi sarafu ina pande mbili,
shilingi ya marama.
Mwenge wewe bichwa mie.
Shilingi ya marama.
Kidore tu, tualingishie. Doli doli Samuela.
Asa baby komesha.
Jisheme jisheme nuwe.
Jishe.
Jisheme jisheme nuwe.
Jisha uwe baby.
Jisheme jisheme nuwe.
Wajue mashauzi umesaliwa na.
Jisheme jisheme nuwe.
Deka deka.
Jisheme jisheme nuwe.
Komesha vinyunguruta. Wambie sisi gali la petroli wasije iba mafuta.